shankysupplier.com.
Utakasoleko ni music instrument.
Come it's papi.
Achana mwanangu, achana na zingu, achana, achana, achana.
Mtoto wadogo juu, anafanya mziki wa singeli, unaonekana leo akisalamafu juu. Wawawu, wanaimbamba mziki yao juu, leo wanatukana tukana matusi kibao, sasa tufagirine chana, watu wa imani juu. Na vipi yao, inaambia ukweli siapo juu.
Wakanya juu.
Kuna mtoto mwote kubwa. Anaimbamba mziki yao juu, na mwisho
I'm a genius. I'm a master of the show.
kuchugia Ega kubali sana championi nido Atuwe ndepo saidi ya full dimensio Ewe maso mwisho Atuwe ndepo tenta fampa Ande yomi noma Ega kubali sana mjogi wa Rossi Chiamanzi Na haroko sobicho Ewe blasili
Wanamwita producer papi
Chunky Supplier.com